Nitoka kwa nimbali sana mimi na kusaka wewe. Usingizi mimi sipati sababu yako wewe. Hata kazi ninapofanya mimi hukuwaza wewe. Kiuno chako wewe chanimaliza mambo wewe. Mwendo wako mwendo wewe. Kwani uwa mwendo wewe. Hebu cheza doko 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 do. Swaga hebu katae doko 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 do. Swaga mama silalie
oh, oh, silalie
hupatiwa
masini patie tunzo ni furahie.